nasilinde lusuku suku lokubuya kwakho lapho sojabula sojabula sonke
I attend the way. Oh, I'm a soul. I attend.